eɗen gonde jamɗe joyi wittere ke mintaji sappo e joyi studio kalangu kettiniɗo kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamad Jangan taw nani koye kibaruji moɗon. e kegan ni mbiyaen laawol laamu kartigol arsu ko gollirteɗo duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati wote muɗum waɗama kegan to suudu meɗen depiteɓe nanni hande subananiɗo enɗen ɓe luumo manga ngo dole zender maɓɓitama. yewtere meɗen pindina hande haltanana dow laawol laamugol gomnanti ardini dow filla ɗum woni sukaɓe famarɓe ɓe duuɓi joyi warande ley laatiɓe cawrol mum ɓolum watte dey sakoyngol gollide nder région Tillaberi ɗum woni ko kantirte ndu kibaruji men e fulfulde. kode jam hirti emon yerno kalirnoma e nder koye kibaruji meɗen caggal no ƴewtinaki laawol laamu kawjingol arzuku gollirteɗo ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum waɗa e votaki muɗum kegam hano mbiyen fa jamma noni dow ko laati depiteɓe hemre e capanɗe tato e catto kamɓe en ɓantoye juuɗe mum dow noga e jeenayo wiɓe jaɓayi e goto biɗo wala hen fa laati du jawdi gollirtedi ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum ummata konana ceede men se fa milliard goto e keme jeenayi e milliaruji capanɗe jeetati e jeegon ceede men CFA. ɗum waɗi ɗo enɗen koni mbiyen ano depiteɓe ɓe ngala gaɗa laamu ɓe ɓe ngala e laamu ɓe fedde muɗum mbiya hoorejo mum mbiyeteɗo Isiaka Isufu e faware joni Sadu Dille hoorejo fedde wonɓe e laamu mo PNDSTAREYA nani ko ɓe kaali dow mum.
laawol kesolngol mursere mawnino e leydi ɗo yaade baato lewru janvier on ji an ceede hiita kuran no ɓeydete ndeni fanɗi yettoy to pekki capanɗe joyi dow hemre baajon en lanayi ndiyan itta koɓe joɓoy tan yettoy to ujunaji sappo nonno jo en karuydu no yettoy to fa ujunaji capanɗe nayyi ɗum ne waɗani hannden gamɓe tawaka gaɗa laamu gum waɗi ɓe janca itte ɗe gomnati coɗɗini ɓe paama ko degom ɓe laamoyto leydi di ɓe goni ɓe gatta haalaji nder ko e ɓiɓɓe leydi ko watta taɓe joɓu itte ɗe onon miija ko leydi no yiɓiri heni hannda wakkati fuu leydi Niger sayde tefoyi balla to leyɗe gere
fa hande ni kegan caggal no depiteɓe leydi meɗen Niger jano mbottoyno ɗenɗan dow laawol laamu kawjingol arsuku gollirteɗo ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum fa laati depiteɓe hemre e capanɗe tato e catto ɓanti juuɗe mum e nogay e jeenayo wiɓe jamra e mum pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi laatiɓe darke darde gawal e wiide jamra e mum hannden subana o kamɓen du kaali dow haala majjum num Mahamadou Arzika tawaɗo nder fedde kawrital pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi nani ko haali dow ngol laawol laamu kesol ko bandimi alamin wachar noddimo e tellal
mi ada laabi fuu ko haani tokke ko watta himɓe tewta hakke muɗum en dow ko laabi ko depiteɓe joƴƴini ko wala dow gonga ko kamɓe dubumboɓe jardaki e muɗum no ɓe jiiɗi ɓe jaaɓa ɗattol laamu nayaɓol no worwan to ɓiɓɓe leydi say gaɗa alhaali lobbo e jonde lobbere ko keɓa kewta ko e muɗum en ko yadata e gurdan himɓe
hannde altinenogay e jeɗɗi lewru men ndu woni ko mbiyen luumo manngo ngo damagaram zender inditirango ɗo enɗan doole yaha to enɗan maɓɓita ɗum ndu kayno o arro hoorejo leydi meɗen Niger kan ardi e ngo maɓɓito luumo caggal no ni nde luumo ngo yahno ñiɓɓirano e hitande noni ko laati campagne leydi turque kan ardiɗum ɗum do miɗen miccitinoɗo ko ngo luumo maɓɓe hingo nder nokkure mo ngo yahngo ñiɓɓita bandi min Ali Keita no tawa tom wakkati maɓɓitonno luumo ngo o yewtide Oumarou Boukary hoorejo Sarousi kawjiɗo filla ñebdiji luumo e luɓaki mum nani ko haali dow ngo luumo keso
luumo non ko jaajirka hectareuji jeetati e ko deki e mum no waɗa ɗo cuuɗi mawɗi herme e capanɗe joyi e jeego'o butugiiji ujunaaji ɗiɗi e herme e capanɗe joyi e ɗiɗi noonnon do sorooji mawɗi ɗi kanɗi jeetati waɗa dambule jeetati juululɗe jeetati e suudu mawnu du gollooɓe hawjiiɓe e kawjaaki fonditol mawnu luumo ngo nder mayru no tawra e suudu polisiiɓe hano comisaria biya non e sarusi gon undo labi mum didama bibbe lumo ben kambe kawjoto lumo gon fa woda jelle no handi far bangere moy fu wadda ballamu gal lumo gon hawjire no haniri
pour bien contribuer à la gestion de ce marché.
Nani faande nder sigila fijo ngatengo region wadde region kolati hitande hikangongo watta kena to enda nder region mo tawa indi tirago to enda tawa sokola. Governor mo o region no don wada to enda hauri ndeji yade chakamun e nimpe latipe no ardi sigila ngo fijo. Asawe bitiro yana to enda nder wendu babaye o wadawi goleji do fila labala. O ni governor mo region tawa bie tedo Abdurrahman Musa nani kowi bandimin Idrissa Adam motaba do filla sigilaje.
Avons rencontré d'abord
Mengidi e hore ben kawjinabe e filla nyibdidin to min pantinibe ko doyaade balde no gay fijo sokola no wadan der wuro tawa dolle be pama golleji gondi do balbe mabbe der portal gal min gadi min jurake golleji no min giiri e gite amin golleji din no wonno yahira no wodiri do ardangal ardibe wuro gon hano prefet en maire en min jurake do feto mango mo baba e don do min tawi jama are ko wonno golla mido andi ko tawa sokola no latto no kure ewirde ko beginto himbe garbe gam e jara habaru mum be gadda be kolla do ko e gaddi ko watta hanu latto sokola inda do
laisser un bon souvenir et retenir le souvenir de sokola.
Biro fedde maunde jinganore dendan fasa tope nder lady made Niger indi tirande dendan saman. Kampe ndu be adake e yade murtere ko balde tati nder lady made Niger fu nangude jegon yade jeti e jetati lewru December warorundu. Dum do ni nder nde fedde de jokye nana dendan orsana dendan derol mu dendan murtere no gayi enay lewru November vitindu. Nde fedde mape do ni indi tirande dendan saman. Jami e lawla ko gomna nanti do enda ya de ko jungo do talkuru ana ko darto do enda do filla kabal capital mabbe hore der golle mabbe. Ayub Hassan secrétaire général mo fedde mabbe nani ko wi bandi minternan Fouday Ahmed Domaj.
Notre plateforme revendicative on l'a scindé en deux parties.
Min kandana haurinde amin didi no wodi nokku to cede dun do min jardake e gomnanti haru joddiji am no wodi nokkuje gere ko heddi kan woni rafi puddol joddiji yaabe antare gan golle avuka nanda e gollobe gere no hani min kawra han ko watta dubi no gay e joy fami ada antare ami min emi fa henden du dimma higiragu haru ummatore e rafi celuleruji dun don fu ko yarta avokabe yesu no min mila e labi kesko mi adi dun avokabe no kewtan ko e mudun en e bi e min bawta domi min gadi ko min bawi fu min mawbe ko e ami no hani niddo fu nanga manga ko mudun nani ko darata halaji amin ko murtere.
Voilà donc ce qui explique notre mudor de
Mbiyadu futa kena ni asawe bitido nder bangere vye tende denda fili sarkinde rejio mo agadezi do fila dumwani proje kawjido denda agadezi labala. Hautada ni efede haujinde denda fila ano jonde jam kosukabe umatore kampe sigila kawjido jonde jam der kominuji lady made in Niger hautada emer mo agadezi. Oni proje dunia tana haurat wenda sukabe hemre der komin pe agadezi latipe nokepan goleji denda nder jonde jam Suleiman way fani horejo do endan dum woni waldere de gan jonde jam nani ko wi bandimi Musa Mamado Majo.
La jeunesse est du lycée.
Umma tore yebama no handi be nangane ko watta be kedda ko e mabbe far golleji kominiji mabbe naadi region ko watta jehol yeso hebe ballobe do be nangane do bawde be gondi be gada ngam umma tore yaha yeso minen tawra e umma tore wondube andal ko wayi waddi bayle ko handi woni e gattane jungu
pour qu'il puisse réaliser les activités.
Asawe bitido wende departement mo filinge dum woni chubaki durwobe ko region Tillaberi ya wadado ande ko yata foto ele bi ni do ande ano durwo wadato ande lewru December waron dun der region Zender. Musa Saidu Agali ni o woni horejo kawjido Sarusi kawjido dendan filla durwo der region mo Tillaberi ko wi bandimi Abdullahi Bagasa do majju.
on a réussi en tout cas 8 districts
min kebana ko nokkuji jetati filinje ke yake balleyara sayi kolo abala torodi teliberi etera ko ndarata do droobe ko watta departement sappo e goo kan wadoita droobe cappan do jenayo e goo ko tokkudobe ben ngala hen ko min bawta linti min jidana battito lobbol noddoje ko gadamni kan woni e yewobe e alvitre en e ado ko wodi horejo gomnati birjira fini o yidane zender lato ko wodi nun on wadi ko sewre hawjinde do filla pirtol balli no yamirami heba dum wada fawoda no min jidi jammor wattene ne no hani tawe le droit be subaben watta dum ko watta ummatore nawtor
donc il faut faire profiter la jeunesse
wandana HCR fedde leedi duniyaru hawjine fille ferobe leede mu'en yaado e ferobe leede mu'en tawabe dole leedi Niger
dum wandana HCR fedde leede duniyaru hawjine fille ferobe leede mu'en yaado e ferobe leede mu'en tawabe do der leedi Niger fedde de illa tati lewru mai hitane duube ujunaji didi e sappo e jeddi singi gollirde mu Agadez
dum e fedde HCR de singana
fedde de singama ga hebande ferobe be worde e waddande be balla
moy adete hano ferode leedi mu
neddo doggudo leedi mu de wawa so ider mayri ganno hulato torre dalila dinam lenyol mum nyumum ganno jahe parti nano jahe fedde jinganore himbe leydi na misali gan leydi mun no tawa der kunu na der sa dornam mawdan deni a ferowi leydi ma ba a wawa so ider mayri kan ada hulato torre da na misali gan leydi ma no tawa der kunu na der sa dornam mawdan to fedde HCRD no wawi wallirima lamba amin ni wadu bolum jetati bolum bolum go'o didi lamba amin ni wadu bolum jetati olum olum go'o didi noddude lamba o fotay credit fukki hakkiloma wala goddo fere ando anoddimi de anoddi gollo amin gom famtinte no gada ko keba balla
en garta e yewtere meden pendina lierno kalirnoobe da chawrol sukabe famarbe be duubi joyi warde ley no tabale golleji di gomnanti leedi Niger hokki sembe yerno horebe hawjibe cellal himbe le Niger mbiri de sakongo lawol chawrol sukabe famarbe be duubi joyi warde ley no don golla ley do region Tileberi min jey min jewti do da Ibrahim Guruza horeji sarusi kawji do cellal der rokotororje region Tileberi nani ko wiimi do majju.
Toute personne âgée de moins de 5 ans est prise gratuitement en charge.
Soka di mado fa yotto dubi joyi de ni waddama to loktorore aminde nyawtul mum olunno saaro bembe jobata non de ni minen tawra e safareji do minen kokka suka ben amma wakati jugon tayde min kokkibe talkuru e jahabe chodowa ko min gidi saaro e pama hana e muyde amin min goni minen kokka be talkuru ko safare sodirti de wala fuko min bawta wadi delde sayde min kokkibe talkuru e choda safari far nyawtul nyaw pabbe sarusi wonde no durwida gan nyaw pobbe kando joddini safareji kewdi gan sukabe kisini e nyawgu no wada pecce cappan e jeetati do hermi ko be ballirimi na ko yotti lewru october wala loktorore gonde cakantaraji amin di gadudi rafi safari tiede jabe tiede do ko mawbe yobata den ko nyawte kando safareji ni min ciotta min gattade loktorore de gada mun do fedde mawne hawjine e fi sukabe hansini sef nonni he pelle mawde ko duniyaru di fu di balli har ko ewata safareji e ko didan etete e ko nandi e mo far jabbitol do nawaabe fini fu min goni minen kollita loktorobe no nawaado wadante wakkati ko wari loktorode gando jonde nawaabe loktorobe ben woni delle no handi be jabbita be no wodiri no halira mo yanda de ni jabbitama na walla mu do pecce herme cappande joy fu dilli de loktoro jabbiti dum no wodiri delle dum wadi wakkati fu min goni minen poda hakkiloji mabbe do nawo be nyawtiri no wodiri wakkati be gari fa be nyawti
on bien les servir en fonction de leurs besoins
dawati kibaruji med e fulfilde tili e jettan seyni Isiaka Tigido masinaji Moktar Muhammad sigili habaruji di e fulfilde Moktar Muhammad waran wadda ko dengal hausan kore kirten to janhirti
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
Agadez
do radio Sara
lamba chapande jena ejedi FM